ilahi ɗin na ga sare dona tira ira ilahi ɗin biya na su do yi ilahi ɗin kan na ga sare ilahi ɗin na su ilahi adala da hanna wa fiji ilahi ɗin dukkan ummatan da ta yi sanaza badan ilahi ne wani soji tun ne na su je kuma wani soji tun ne na su je ilahi rabbi wa hadal mudu ilahi rabbi su so na do yi ilahi rabbi wa gabi alatan na babu sanaya kabo ilaahay rabbiyow adduunyana wax ka raadinayna loogu bedelana annagu qalbigeena annagu wax ka raadinno ilaahay shacabka ku soo dhaweey ilaahay sharafteena inuu soo celi ilaahay karaamadeena inuu soo celi ilaahay culimadeena barakey ilaahay dhalinyaradeena barakey ilaahay dumarkeena barakey ilaahay madaxdeena anigu aan u horeeyo xaqa waa baji ilaahay xaqana waa baji ilaahay xaqana waa baji ilaahay aadin barakey kulli assalaamu calaykum waraxmatullaahi.